Ihe ọbụla Chukwu sị na ị ga-abụ, nwa Chineke ga-emu ntị. Nobody can stop your destiny. Hey!
Oh, God.
Sassa, never see our old man. I'm going to see.